waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Dawladda New South Wales ayaa si ay u dedejiso dhismayaasha guryaha waxa ay bilowday waxa ay ugu yeedhay naqshad ah guryo horey loo ansixinayo oo laga yaabo in ansixintoodu ku bilaabanto 10 maalmood gudahood. Nidaamkan ayaa lagu bixinayaa naqshadaha dhisme isugu jira dabaqyo gaagaaban iyo guryo noocyo kale leh. Naqshadaas oo aadiyan qiimigoodu yahay $1,000 midkiiba, laakiin hadda laga dhigay $1 midkiiba lixda bilood ee ugu horeeya. Premierka New South Wales Chris Minns ayaa sheegay in hindisahan ujeedadiisu tahay in lagu dhiirigeliyo guridiska, gaar ahaan si ay qoysaska da'da yar ugu fududaato, iyo in sidoo kale lagu dhiirigeliyo cadaalad dhinaca suuqa guryaha ah.
I genuinely hope that we can encourage people to look at this as an option for their next home or perhaps their first home.
Waxaanu si dhab ah u rajaynaynaa inaannu dadka ku dhiirigelino inay u arkaan nidaamkan fursad ay ku dhistaan gurigooda labaad ama kan koowaadba. Haddii aad tahay dhise ama mulkiile guri, wuxuu ku baajan karaa waqti iyo lacag badan. Muddo dheer way adkayd in guri laga dhisto gobolkan, waxa ayna si gaar ah u saameysay qoysaska da'da yar. Cadaaladna ma aha, gaar ahaan uma aha dadka uu gabi ahaanba ka xidhmay suuqa guryuhu, ayuu yidhi. Xogeyihii hore ee maaliyadda Ken Henry ayaa ka digay in Australia waayi karto yoolal muhiim ah oo qaran haddii aan dib habeyn lagu samaynin xeerarka deegaanka dabiiciga ah. Dr. Henry, oo sidoo kale ahaa guddoomiyihii hore ee National Australian Bank iyo la taliye ra'iisul wasaare, ayaa ku talinaya in dib u habeyn lagu sameeyo xeerka ilaalinta deegaanka iyo kala duwanaanta noolaha, kaas oo uu sheegay in la dayacay. Waxa uu ku dooday in qorshayaasha lagu dhisayo 1.2 milyan oo guri ballaarinta tamarta dib loo cusboonaysiin karo iyo horumarinta qaybta macdanta muhiimka ahiba aanay guuleysan karin iyadoo aan la hagaajin qaab dhismeedka deegaanka dabiiciga ah. Bradley John Murdoch, oo ahaa ninkii dilay dalxiisihii Ingiriiska ahaa ee Peter Falconio, ayaa u dhintay kansarka cunaha isagoo oo 67 jira. Ninka ayaa xabsi daa'im ku xukunaa isagoo ku jiray xabsi ku yaala Darwin. Murdoch ayaa sanadkii 2005 lagu helay dambi ah in uu dilay Mr. Falconio isla markaana ku weeraray saaxiibadii Joan Lees meel u dhow Barrow Creek sanadkii 2001. Miss Lees oo ka baxsatay ayaa markii dambe bixisay cadeymo muhiim ah, laakiin Mr. Falconio ayaa meydkiisa weli la helin. Murdoch ayaa markasta ku taagnaa in uu bilaa dambi yahay isaga oo rafcaano badan qaatay sanadihii tagay. Habka xanaanada caruurtu u kaydiyaan xogta ayaa aad loo dhaleelay iyadoo ay booliisku xarumo kale oo dheeraad la xiriiriyeen qofkii lagu eedeeyay faraxumaynta caruurta ee magaciisa la yiraahdo Joshua Dale Brown. In ka badan 800 caruur ah ayaa lagu booriyay in ay maraan baaritaanka cudurka faafa kadib markii mas'uuliyiintu ay aqoonsadeen 4 xurmood oo kale oo ay maamusho Affinity Education oo uu Brown hore uga shaqeeyay. Waxa uu waajahayaa qofka la eedeeyay in ka badan 70 dacwadood oo la xidhiidha 8 caruur ah oo da'doodu ka yar tahay 2 sano oo dhigan jiray xarun ku taala xaafadda Point Cook intii u dhaxaysay Abril 2024 iyo Janaayo 2023. Xarumaha cusub ee la ogaaday in qofkaasi ka shaqeyn jiray waxaa ka mid ah Chris Academy oo ku taala xaafadda Micklam iyo Milestone Early Learning oo ku taala xaafadda Tanit, Greensboro iyo Braybrook. Wasiirka waxbarashada Jason Clare ayaa sheegay warbaahinta Channel 7 in ay khasab tahay in la helo diiwaan dib loogu raadraaci karo xarumaha ay ka shaqeeyaan macallimiinta caruurtu.
The company should have picked this up in the first place where this worker was. The Victorian government and authorities are doing everything they can to track the details of where he worked.
Waxay ahayd in shirkado markii horeba ogaato meesha uu qofkan shaqaalaha ah joogay. Dawladda Victoria iyo mas'uuliyiintu waxay aad ugu hawlan yihiin sidii ay u ogaan lahaayeen meel kasta oo uu ka shaqeeyay. Taanina waa tusaale iftiiminaysa sababta loogu baahan yahay diiwaan lagu kaydiyo si loo ogaado meesha uu qof kasta oo shaqaale ah joogo iyo marka uu u kala gudbaanba xarumo kala duwan. Taanina waa mid ka mid ah waxyaalaha aanu qabanayno. Baarlamaanku waxa uu kulmayaa toddobaadka soo socda mar kale, waxa aanan soo saaraya sharci maalgelinta ka gooya xaruntii xanaano ee aan waajibkooda ka soo bixin, ayuu yiri. Booliiska ayaa cusboonaysiiyey taariikhaha uu Brown ka shaqeeyey xarunta Papilio Early Learning ee xaafadda Eastern ku taala, laakiin liiska ka reebay xaafadda Hopes Crossing. Haddii aad ogtahay qof ay saameysay faraxumayn, kufsi iyo wixii la mid ah, waxaad wici kartaa 1800 Respect oo nambarkoodu yahay 1-800-737-732. Aan ku soo celiyo waa 1-800-737-732, ama aad text u diri kartaa 4-5-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- haddii ay naftaadu khatar ku jirtana waa ever. Waxa dhowaan laga yaabaa in Australia loo soo dhoofiyo midho khudaar ah oo la yiraahdo chuchubes, kuwaas oo ah khudaar yaryar oo leh midab isugu jira gaduud iyo cawlaan, laguna cuni karo qoyaan iyo qallaylba. Khudaartan oo laga beero waddanka Shiinaha ayaa ku jirta heshiiska cusub ee dhaqaale ee dhowaan dhexmaray labada dal, waa Australia iyo Shiinaha. Ee Ra'iisul Wasaare Anthony Albanese iyo Ra'iisul Wasaaraha Shiinaha Li Qiang ayaa heshiisyo dhowr ah ku kala saxeexday magaalada Beijing oo uu ku jiro mid markii ugu horeysay tufaax Australia loogu dhoofinayo waddanka Shiinaha. Mr. Albanese ayaa sidoo kale la kulmay madaxweyne Xi Jinping iyo madax kale intii ay ku guda jiray booqashadiisa 6 maalmood, taas oo diirada lagu saaray horumarinta ganacsiga iyo xasiloonida xiriirka. Ra'iisul Wasaare Li ayaa sheegay in Shiinaha iyo Australia ay leeyihiin laba dhaqaale oo iskaaba, waxa uuna si adag u soo jeediyay in la xoojiyo wada shaqaynta. Mr. Albanese waxa uu sheegay isna in heshiisyadani ay ka dhigan yihiin wada shaqaynta xoogan ee ka dhaxaysa Australia iyo Shiinaha.
Madonaysa sheekooyinkan oo kale ka dhageyso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.